Haya sasa. Ha ha. 4M ndani ya Safaricom na producer Steam Kichwani. Sweet music record.
Dial star 460 hash.
Bendu sijelewe Safaricom na bomba.
Monthly 2 in 1, let's go beyond.